kakala weli, ne kakala weli. Oh, meli, ne kakala weli, ne kakala weli, ne kakala weli.
The fresh is on the beat.
Another day, another crisis. Keyboard warrior still typing. Mini lava siku hizi spendi fighting. Na maheta hawa wezi ntowa timing. Na hata wakinita guide, I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG, dawa ya watiaji huanga silence. Niko shere mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life, cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Sina number my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sina number my guy.
Chaber donginero na hero kasi anda.
Sina number my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Sina number my guy.
Sherehe na piganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi. Mademu wananitanga kiongozi. Vile mimi hutesanga Nairobi. Sele, sele zimeripoti. Chini, chini tuko kwa magoti. Aki wewe, wewe psi nirekodi. Kesho nipate mesha niposti. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Ooh, I wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenice. Don't you disrespect my lover.
Sina number my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sina number my guy.
Chaber dongingeo anahero kasi anda.
Sina number my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Sina number my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina no ma.
Sina number my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina no ma.
Sina number my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina no ma.
Sina number my guy.
Chaber dongingeo anahero kasi anda.
Sina number my guy.
Kakala weli, ne kakala weli.